Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watar to bogi jani ga fandu hala Mamadou Sama Sewu jam wal sekrabe hedibe. Kawrutal jetto bal festival lulingal vivre ensemble fuddi lengal lure waliyabe teme tato chaban tato et tato gilla joni jamar nda weltan ke sifal lum mo fuwar ngo e bedoto famule journal med. Raf yaade warde sago mudun e kanya dun maccu ka ko goni bobdu mudi e yeddugol sa hakkeji tomonto en le mali kum ni be ko war mudun no jiddi e li kawrutal sappo e jobal mbeddu alhali hakkeji tomonto en mberle mali. Wono fofo mel landinde woteji dartidi le mali gol do landul wonno bernde jande e famu landinobe woteji be goldirde age di ngun sema koro jamen hande beten talatare sokko didi 2023 bismillah sakrabe kartal lolingal vivre ensemble mbien fulu fudire lumo mbien bangal e ben lumo foar ardi fuditede bangal kartal vivre ensemble altinere kenyan gal fuddi le dende abaraju tumbutu gal jugtoto fa jande sappo jidi decembre 2023 ana ele lumo ngo kulentereji finatawa e bibe jalo du hunchana hora ele kuyam e weltare jamarande umar wegolo nerado amen ngondo ton honko ben kada fayston konko umar o
ko yaata dande chapande nayi darnaade le odo nokko rewbele be naati le hen sottobe kulle ko mudnira juude ni kanye sottobe nyamduuji kanye ko nande mudun
fardi juara
ye e juara ne ben sede fa unyaaji nayi e welta kulle treji be jollo hono mangoro e ko nande mudun ala wodi dun liddi e boson ngaji jeemi do yumaro tigaaje mbaltaade ni welta nyamduuri hono lettiri ko nande mudun ala wodi nyamdu sukaabe ni famina saro e mabbe hono dum watte
kambe yimbe le warbe jode be be bibe beltiki sanne e kaaki ko be gonde yide ton
c'est une très bonne organisation c'est une chose
donc hunde mo ina sanne na mo fewir dum lato sababu yimbe le rewbe garatum tuddo den no tuddo na haja hon do bonu en sanne
c'est beau chose que on va pas hasardement
lamu ko be tawabe tombe kanyen landimbe godo lumo fu be ngadi noddango fewde e jamare warnde tonde tinno rewa couvre feu ko woni e gallure de ko fuddata li no gay go yamde don ko umar way gal hebini studio tamani tumbutu
sakere wotu takalaji wol ko ram banga bem am facebook ay dun x woni twitter kiddo Minisma wayniki leydi Mali wadda gollirde Nations Unies humunde heftugol deejirale Mali ben uddi nokku mon leydi ndi don en gol an wonno le deedo gollirde Union Sapo en joon yimbe na mabbe civil en ben kawrutal ngal wada ma lenuko d'accord mon de minisma yeso yimbe le tudube hewbe Mali kanko Moussa Malle Soudun tamatun kedano ko ben de fostan go sita sidibe Alcissé
Deswal Fed Nations Unies jippinama fleuriji yoppama leydi e inde mangal pade casque bleu temetato e sapo maybe leydi malni golleddi fedde ministre wonde leydi malni le dub sapodi be winni dudu talko be hokki mangal pade leydi malni le wi horejo fedde ministre nyolman handen feccere gollobe fedde ministre fu wirifitigen yehi leydi mu en
dans un peu
plus jonte idi na do ko fawi fedde ministre na waram uddude fa laaba dame mudum fu le leydi amendi on do golle fu ila le lewru utu bettiinde be uddi d'accord ma sappo ne hakkunde sappo e tati gonɗi le leydi amendi ɗiɓe garta hokkitidde kanankoɓe civil en le ñalaɓe garoɗe yoga e ko heddoto e d'accord ɓe munisma waram yeyede
hoorejo munisma hollitti fa hannen immat daraji mawɗi ɗi fedde munisma waɗi le leydi malni le ɗiɗdu sappo ƴaɓɓiidi el gassim wan fedde munisma ne waɗi golleji kewɗi ko halfina ɗum ko holliti jokko commandant mangal paɗe nde fedde général Mamadou Ngueye caggan semme yimɓe lonɓe hiite ɓen fof o holliti wi mangal paɗe jaaɓe fedde munisma ndi holliti daroɗo mu en lene wolle
ya l'environnement c'est
wakkati momi goni bangal ndena ko o ka ana tiiɗi sanne leydi amen ndi ana mawni miɗe kasindini e bawɗe ɗu bangal diworɗe fa yetto bawɗe ɗe min mbawi nawtorade yellam mi keɓa huncande hoore golle o ɗum wona golle newi ɗo feyi ngale faaba muya goto goto fuu min keɓi hollitidde komin mbawi minen
hoore
hollitunde wi golleji fedde ministre timmane leni pele cematade goho no lewru décembre caggal muɗum kaddan kaake meɓɓede fuu yonle leydini le goho lewru janvier hitan 2024 ga hollitama wi fanden ɗi golleji timmude fuu ɗum ya fallibe sappo e jetti ga ɗi golleji ko hee muɗum ana wawi waɗede fandene o sarta yottade lewi hoorejo fedde ministre
yimɓe le yogaɓe holti wiide garalngal ministre nafal fi le mali ɗo ka noon ɗo darda jo dabareji fiya banggal yimɓe le gollonoɓe le oɗon nokku o keɗɗanna koɓe haali to bamako muti e samsongo de fo sago sita sirɓe
Minisman
waɗi golleji kewɗi sabi ɓe waawiɓe tewtin sukaɓen golleji fa heewi min kemi wertaka sanne nde golleji nayi fedde minisman caggan duuɓi ɗiɓe waɗto sabi ɓe lonngu haɓde yimɓe lonɓe hiite ɓen deƴƴe ɓe lonki heɓeede hakkunde ɓiɓɓe leydi ni fana ne fedde ko tewtele muɗum fe gooti mumɗe heɓtaka golla ɓe ne fedde hannen ko heewmu en golla mu en boni saabi witti ko ne fedde ɗuuɗi kote yimɓe sattan sanne ɓe ɓami sukaɓe heewɓe les raison gaw tummutuɓe watti e golle ɗuuɗi hunde lobbere ko minmi wawi yeggude jaati min ge somi lamdama mi wi an fedde minisman golle mum nafe fe hunde sabi ɓe heɓe ɓe batti sariyaji hollitaɗe to fedde onine ɗum nafe fe goto mene cottoɓen ɗum mi heɓe
nafaworfolakatun
sappo mi kawrital sappo e jooɓal dokkoɓe kamɓe kumni kabaru mbiyen hakkeji to monte en no fuɗɗi keñen bamako ɗo ndenno kawrital ngal yo nokku tottodir hakkillaji banggal haybugol mbiyen hakkeji to monte en ley malli e ley ko ɓami haala horaji sendas memi haal tiyallaji hono mbiyen ya wara e yoppitere kañu ɗum hakkeji yimɓe ley gurdam e ko nande muɗen kañu ɗum kabaru maccukaku ley région ngaji kay kita ñoro e nar keɗɗana ko haali ɗow ko hanni jeda to mayga du fastango sita sirbi
fedde CNDH weltama sanne caggal imma daraji mawɗi gouvernement leydi Mali waɗi ko naari banggal fatude sariyaji e haqqeji bani adama feso tawa leydi ni anle torraji mawɗi misali lafi deƴƴerne gadɗu e tawede fo min maati torra yogaji attede fawede bani adama ɗe nokkuji yogaji minen golloɗe fedde CNDH saabi lafi deƴƴerne min longgi yettade ɗen nokkuji mi fiya dabiriji hen min maati wi gendarmerie laamu motti holliti wi kabaruji ko naari banggal maccuɗa ko ana wonde waɗede e jaleñi goɗɗi toon kañ e raison kay kita ñoro fa nara yoga meɓɓe jaati ana lafa cellal ko naati kutteji ɗi torraji yoga jaati waasi fe janggude ndikkuji to won toon ɗi e nandana muɗum mi maati e torraji adaɗa fawode yimɓe fedde amen CNDH fini foti tali ko ana yetto amen ɗo yamirandi tongude yimɓe waɗoɓe ɗi bonollaji fewtude e jamare
on paami wiide Aguibou Boire haalan ɗo kanko wonne hoorejo CNDH ɓen hono landinde woteji deƴƴiniɗi ɗum wonno ɓerde kawrital ñande altinere nde to nokku jande e faamu ɓen golloɓe le ndeɗo gollirde age fanda muɗum woni siminde ɓeɗo golle andal ɓeɗo golloɓe nogoyo kimaniɓe ko wara woteji e lollirɗo dow e ndenno yallani ɓeɗoro faamu keɗɗano kanko Ousmane Traoré jokko hoorejo age hanni Halima Yattara fastango sita sirbi
ana hasengini gijjaati ɓe yimɓe cuɓaɓe jangguine kulleji kewɗi yalla ɓe heeɓa ande leygal gollal ko natto saabe hewde fana ko tewtele ɗi golleji eji nde ɗi dabireji wonɗum heɓe kalsi famodina ɓe yimɓe cuɓaɓe nde kaki gollirteɗi le wotiŋaji waran ɗi waɗede honede talki muɗum fo heɓata moɓire no woɗiri saabi neɗɗo fo halfina ɗi golleji ana hani famde no ɗum woɗiri no ɗum yarata saabi lamdi kewɗi waran waɗe ɗiɓe han jabade mbeɗe hasengini e heɓude jaabiji lobbi lene jande waran waɗe kile ɗiɗi mbiɗe tewtere homo fo tinno waɗa soɓe yalla ɗi golleji ana heeɓa huncina hoore
et surtout a plus de curiosité
kawrital totodiral hakkillaji dow sari wollu 10/28 mo sappo ɗiɗi juillet 2010 mbiyen humningol kabaru jogol laddeji le mali huttama keñen bamako ɗo ngal ɗo kawrital ngal landini ONG ɓen kadi hawrontini mbiyen appel halnana en kamɓe ndemoɓe kañu ɗum golonoɓe ko mun en colonel major Salif Kone yo goto ardiɓe jofore mali gaddano ko hanni lala jawarete info e dow fostango sita sidiɓe
c'est pour cadrer
fana muɗum yo famtude yimɓe halfinaɓe margol leydi e margol bani adama yalla ɓe heɓa ɓe watta haqqille e kulleji fof ko wawata nafude en ko keɓa meɗen dogotode muɗum le leydi e maggal muɗum le ɗi immadaraji wonko o anni e ɓama so o sari heɓa joƴƴina yalla homo fou ana heɓa anta wi ana hani battude sariyaji fof ko hollita le leydi ni homo fo anta ko hani wadde ko yaddata e sariya kañ ko hana wadde ko yaddata sariya saabu neɗɗo fo yedde ɗo ɗi sariyaji jomum ana hasengini jukke o sari ɓama guiddi 2010 kulleji kewɗi wonko winna lenut talkuru ko naari banggal wattugo haqqille honene keɓal meɗen heebirte saabi neɗɗo fo wadduɗo bononla le ɗi golleji jomum ana wawi jukkede so antama jaati wi jomu yeddi sarae hollitade ɗi woni kulleji mawɗi ɗimi wawi hiisade ko winna lenu talkuru
hollitade
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
yeto meɗe hertande zoom sudio hande a newi dow mbiyen e jogola ɓinguel adama e dow ɓornaki muɗum yallane ɓeɗoro faamu keɗɗa ko laaldetal ngal heɓani dow fayistango sita sidi ɓe
kaddungal watta to monte neddo teddido gañol man handen sun amili tedden nukuji yogaaje sun walane lalnodo fa moddo watta kaddo lobbe nukuji fodo jama watta batu sun a yotti on nuku arandere fu jamaade kaddunga ma narta to fon sodan larngo ma ana moddi ma moddo kono nato sabe heba teddengal on nuku umi yo neddo goto mo o torra hewti nyalana wonde o yehili butiki mawdo goddo le denete o wonton o do mili wadde cioggu ngaw hebe fu natirta li o butiki sabe kaddungal ngo wattinga sabi hadjilo damanga jabe yuppude mon nata li on watti goto suka jokolle goddo yotti anan lalni fa wodi bamde koyde mudun fa hore mudun fune moyni o yoppama narti wadi cioggu mudun kanko umi no juhimo sanne sabo boy on e domi so be hebibe noddimo on nati wattini o yaltine ciagande nyalane weti fu on wonde lande hori ko e wattude kaduleji lubbi dum hune wotr jaati anan mata to yimbe yogabe fesa taydu motobe woni makkodbe yarata attambe nen lalni fa wodi honane jamaade wirta nyolman handen wi fe goto be ne teddudo ga kaddungal an wada to monte neddo teddudo
sako pa wi do katene ko wadjo hande mission ta sato humtadu du ben viamu 37321 ma jodo application su tammi banga play store o sede yotre meden magazine
ngattono ko e modon hakkilo nyaw jonte noddirta do dengo ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaw do cantanaado holti en hono o nyaw wori
nyaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ta non nawalla caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni ko holti wiide Touré
sene ni en paluk
yo gonga dum ko sambinta o do nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw denga mo hana fi yebede no mo satiri bonondani den no tinu den yewtiyade o do nyaw le ciudi do toro yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurme
yotre meden gouvernance citoyenneté ana yewi du kabaru yambere 10 décembre 2023 humni de men hakkeji to monten yelen be do fam du jogal mudule mali kedano ko kanko lali tangare hebene du fesango min e citacide be yo en nyalle jam fitna kanyi toraji di tiktabe turus en ngadata sambini rafa hebu wol hakkeji to monten en le mali alhali mo woytike CNDH fedde humaninde hebu wol hakkeji to monten en le mali waro jonde do fedde agibu boore wulti wide jati sugulla e madaraji lam ko be tawde fuf
continue mede wondi fa handen e martude bonallaji ko nayri bangal yeddude hajjeji bani adama hone waregon fatade ittude be dima ko mebbe di en nanal mudum won torrat be mati to yimbe hewbe e ko nukuji wari jodi le genni bomgo tiagal mudum wattine batto tumutu felatimbe bombe bendu hono di bonalaji hewti jamare ko heewi yogabe dum may e mudum fatade wudul leedni di torra goto dum mata matton fangal man handen medde wa halde huni fu buytaaki do bonalaji wattedi nayraade do hajje bani adama
toujours pas fameuse
Mathieu Kaku na jeyda raftidingol hakkeji tomonte en di holliti darnibe dido hakkeji tawerne sari labbini kabaru mudun fatimmi be adama fufuje gotum wartuma opinata ka non dido toraji di na jukiti wadede den nukuji yogaji mali jamare kay ansongo dardi lamkobe tinade fa handi kabaru juknoji fede odo jogolo
le phénomène du
lesbien Mathieu Kaku ko hala mudun hana halede jarti nyolman handen sab nyolman handen so an noddama Mathieu do anan nawe fawla to haade sab o Mathieu Kaku dum waddi wolleji di timmata hakkune jalle ko heewi wolleji di hana hidde lawon jaati en hana wattude haqqile e kabar o Mathieu Kaku yallan accale leedni dendira ko du an waawi wadeede eden waawi tognondurde ga fe goto hana wiide goddo kasin Mathieu do sabu wana huune ko mudde
si nyokon fako mal
gambana e markara woni en fuf gotum ndero feddena jukti imadraji habbo Mathieu Kaku le lamu kay Mamadou Kunate yo goto e yimbe le feddende holti won ko yar yeso sedan bangal hakkeji to monte en le region kay fayso anditi wiide dogolaji yogaji na hani faande wattude hakkilo
bibi najo
nyol man handen kabaruji Mathieu Kaku semem faade nukuji heewde ciagat imadraji bale ko heewi ka lam on gaddu e tawede fu nukude ana serti misali le cercle nyorodi sahel om kabar Mathieu Kaku wadi torradi kewdi tun sabe suka be yogabe jaati hada ma jande de fuddi kol yogaji sabe be Mathieu gaddu e tawede fu sara mebbe tebi bod fam dum tuddi kol to kambe pebe jangata handen mide tijji so hala Mathieu Kaku accama hakkune jaleedi dum nato sabe heben waden gondan lobbal ta torra fu wala
o de bayiran na ko o banna
de lid mali humoninde wumbe dum woni imam holtiwide anhani lojabe tugure no fevri kedana haji bari kangude horojo fedde imam
dans les
ngel man handen kulleje kewde ana ñaki yimbe lojaabe gaddo e tawede fu nuko yogaaji antone e yimbe lojaabe hebi sago men le gollije kewde saben hokke hala handen le battoje kewde kube wattele leedne galle nuko yogaaji kasin be rebe lojaabe ana tiidi jaati be haba be jippine sube hamulbe sabe taabe tube haani fukkade be jippina de ana ñaki nuko je kewde imadra ana wonde wadede ga fa handen kulleje kewde ana ñaki be yim yalla be heba be wada gurgal mebbe nuba muuri mede tijile olam hakkunde radio kulleje kewde heban bilto
ça va continuer
bangi goddo dum no fedde CNDH woytike kewal ciudi kasso le mali e wattu décembre 2022 mon nobeli suudu kasso bamako na mbaro non ko buri unyaaji njegumo e temedo njoyo yimbe tawen ko on hersana tan temedo no yimbe danno yalla dawrudi karoti dalla kanko bore holti wiide rahani suudu sariya totte bawde ko wawi hinade golle on haniri.